katesi tujita muna kwe gumya mbawa cha inakosanyu na mirembe esonge ilalikirizanze nawe kuwa mkasera katunoga wa magumbe katesi tujita muna kwe gumya mbawa cha inakosanyu na mirembe esonge ilalikirizanze nawe kuwa mkasera katunoga wa magumbe nze sita sansinga njitambikonde na atu demu nsana fakira waziri njemu kale kazi mulumbe mutafu no kutola nenyira jali ya joku kava kati abantu besomye buli omwa wagira chibi okuva ku muto paka ku mukulu asemba yu nzibe ninategedde ebyo nange nekyusa antu nemba bukako era nemba mukako ira nzisa kutukutu obulamu obutagaliza mu nsi bufuuse ennono gye bujja Uganda yakusaanawo nza wanava mubisiki akati mmanyawo nkira enjuki ebimuli byennyaanya ebibbeya byenenya gwanjagala olwa feesi eyo yesaana okono owebbeere nali oligokira obuleega bwakati kati maama teyekweka omwana we amukanga amulage nti naamwagala wano pepa omwereere buganda tafumbwamba bannayuganda bangi bakeera bayigga kawugoyiira bendi ebyo endwadde bwe zituyitiba okuyigga mugo mu buganda teryali katala eyemmere yaliibwangako yabajenye buli aloopa ku poliisi bamusaba mafuta kikye tulifuna tetusiima kati tubadde ki buli mwana w'omuganda yakaabira ku bwereere so nga kizibu kwemanya ngaafuluta nze kandye mundago nkoona endonga eno wennanyukira okuyimba nga uganda egunjuse nze erinnya eddwaliro erimpa essuubi ye mukuumi omugagga munsi mu mawanga oba omukuumi mugagga atuolo baakuuma kyekindeesa ennyimba ensomesa ensi zaffe katesi tujiyita muna kwegumya mbawa kyayinako ssanyu na mirembe esonga eralikiriza nze naawe kuba mukaseera katunoga ba magumbe katesi tujiyita muna kwegumya mbawa kyayinako ssanyu na mirembe esonga eralikiriza nze naawe kuba mukaseera katunoga ba magumbe obwannakyemalira tebuvanga wala nnyo ne mukweyagaliza nawe obutandikirawo nabwe gutya omuyizza anyumira yayigga naye bwe bayigga yawulaba okunyiziira uganda ekyuse nnyo batayibanga omuto wa mutakyasaba kikumi asimbukira mu kido oseera ky'olinawo ne bakuseera ky'otalina njawulo nnooti yeziro mpawo magombe gakyazza amazima twali balimi wane waffe eruwere eyu nga wosanga ekikolo kya mogo ekyesubo n'osiba juuza omuti gwa mogo gwe nakozemu ekiyonjo ky'enkoko nasanze ekyesulise amatama n'empagika ye musiiba aludda wambuuza enzizi z'emiryango ewaffe ku kyalo zisiiba nzigale so nazikuna empya z'ababaza nedda tezeeganya bagenyi bataayi awakyaggulo we wali bu bizinensi nange wonsanga obe wammangeka kati tetukyakyala olwaki ne kibambulira ebikozesebwa oggulu obusanga bw'ensimbi mu kyalo baatandise n'okutunda amazzi ekyokugaba ekyatandikirwangako eka ewaffe twagalinako n'ekibuuzo omuntu naye bamumma amazzi nga ne bwaba mugenyi waka ku kyala obugenyi bwasookerako keeka kyayi byasoba byasoba yasoba ani anaataasa ensi yange yasoba byasoba 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 ani anaataasa ensi yange olwakadde nkomyawo kangende twegumye paatitunkomawo mangu nnyo